get all in ba. Olina amaso getala ebyange mbikuwa byasunga nemukisawe kyomunda bosamba banji bewana olina omukwano gwomunda gwomwenye seno yegunda banji bali bewana nabagambe ebyange byagana nabungiyizo nsunyamanda omutima ogufuze sikulimba onjiyizo nsunyamanda kubankubanga kubenanga yonsunanga sunendongo getala ebyange mbikuwa byasunga ndimu chombo chomunda wakati ngotade getala muziki zane muchilo lumba wobikole bisinga byaswanta onjizo nsunyamanda wankubanga kubenanga yonsunanga sunendongo nango mutima ngwetaga onjizo nsunyamanda.